tumusinze mukama kubanga ye mulokozi musinze yawangula obununuzi bweye yabutuwa tuwangule musabe akuwanguze mwesige yeye kana kulokola mubyonna ye wali
sinzanga
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 ye mukama we muwe omutima gwo musabe kubanga ye yawangula ensi eno bwo mwesika ye wali
sinzanga
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 ye mukama we muwe omutima gwo musabe kubanga ye yawangula ensi eno bwo mwesika ye wali abasinza mukama eranga bo bamwesika mubyonna bakola yebu wanguzi bwabwe mwebye bibasomoza musi neba wangula yatuonya yeye solo kwa gala kwe musabe akulira
sinzanga
sinzanga mutima gwo musabe kubanga ye yawangula ensi eno bwo mwesika ye wali
sinzanga
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 ye mukama we muwe omutima gwo sabe kubanga ye yawangula ensi eno bwo mwesika ye wali Tolina subi neje mikukwe minji elanga kweji kumenya jimuwe akutikule
wachisa
wachisa elamwe sikwa bumu wabula mugole mutima gwo musabe kubanga ye yawangula ensi eno bwo mwesika ye wali
sinzanga
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 ye mukama we muwe omutima gwo sabe kubanga ye yawangula ensi eno bwo mwe